raise me, hey. Au kisa hizo my ways za kusakanya my pace, 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 pace. This study me, hey, that study me, me again, me. Naiwa sumbua kita, nezi manangwa shata. Pace iko ndani ya mjengo, nigendo tayari nishavunja fancy. Kwa polisi sina kesi, kozi nishamoga keshi. Fakers me na kaba, shit me ndo baba. Navo sanya zaga, mix zaga, me na waga. Tell them nigga my hero, kili yangu sio ya kilo.
Watu wana roho mbaya, dunia tamu, sikwambie mtu mbaya mwanadamu. Nika mina force jasho damu, napiga vya harari na pia vya haramu. Ya, na wapelekea moto, na kweli kabusa na upasha. Sire weshi kiporo kupasha, dumera mbegu, bonge na kasha. Nafata kacha, human nature. Mwezi kunikuta na pressure, nimesha ganda, nimesha weka. Finally tunazeeka, washaidi. Mwonyeshe vijana mana bidi. Tunakimbiza jiji, damu zinaruka kama na kugigi. Kuna time kama zombie, time kama troni, time kama dialer. Minakuja ka Tyler, na wakimbiza kama matailer. Kwanza nimenuna cheki cheki ni kukaza na kuvumilia. Apo lipo mimi ndo na go. Hata wena pesa kiasi gani kama wote wakiumwe, basi ujue anytime we go.